soga jini na big marash psh psh na seti fiti ya jini na cheki msupa na dera na vya mebeba kavera na vya natesa kitera ship namba nane kibera.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Cheza chini chini, two pa, leta mbili mbili, ni na mademo wili wili, nane na ganji na ni washaka pili pili. That amedunga mini, tiki hiyo muli, mwambesi bongi lukengine kasi kiswahili, nane na miteneza swing na ekatu mbili.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mine dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Mi upenda, wa super gwangi na madiva. Mi upenda, nikiwa nyanya nimeiva. Mi upenda, nikiwa whiskey uko riva. Mi upenda, chafua shingo na masilva. We upenda, kupika githeri na gas. Twin kwa moka ama ancestor cast. Basi, kando form, pika chapo na pasi. Ukifika club atilie mchele wanazi.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mine dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe.
Nimelipwa Tuesday nime save kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebaki ni ya pombe na watoto. Ambia Sabina aji enjoy. Leo tuwendi kulewa Sabina Joy. Niko na do ya kukunywa uko uptown. Lakini kwanza kanudhu hapo downtown. Tunalewa na ni Tuesday. Niko na do ya kupatika Friday. Niko busy na watoto. Bariki mzinga islap kwa madako. Asubuhi ndio naingia kejani. Kwa stairs na kutana na jirani. Wanani judge lakini sijali. Tunenda kunyandua mali safi.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe.
It's Jagged Day on the beat.
Okay.